cheki beat na vipiga nitakapo hadi off beat flows kama jiga kama Jacob JCB. Ndo maana wa masela wakiulizwa waga hawaji compare with me, wanadai P hata flani hakufiki, tutamwomba chibwa kusign WCB. Ujuzi mwingi hadi basi ambishi, na pochi limeloa michuzi kama shati la mpishi. Wananifarm through the flows I got, siko kwa topsi zao but the topest knows I'm hot. Lala pema complex Simon Sai, when the time comes below bish I'm gonna die. Tuta meet bro, hebu ngoja kwanza nizi speed flows zenye high price nije kukamata big dog. Marapa wengi wanazuga kumtaja Mungu ila kiona umepata deal ya mavumba wanabana. Squeezy na cheza kote wanachana pia na imba and I'm good. Sione anayejifanya kunipinga, si tunapiga kazi and we don't play. Na ukitaka beef nami man it's okay.
Wapinagi, hey, wapinari, hey, nichanganye mizuka yote kichwani. Nisitaki maji, hey, asichanji, hey, mana nimeshapandisha maruani.
Kaunijui vyema nilete wazim kwenye noti, ndo utajua kwa nini wanagawa ndim kwenye boti. Natoa hukumu kama vile Hakim kwenye koti, wejifanye kichwa gumu lete steam za mimoshi. Na ustangaze vita na mimi dogo, mana ntakuzima kama umekumbwa na jini chongo. Hasa kama huna afya mwilini madini zogo, na kisura kama wasi wa jeshi nchini Kongo. Napiga saluti kwa masela maboya boya hawa peperushi hii bendera. Cheki na vyochana sana dima mluki na wakera, na tibua harusi kama vile nyuki kwenye shela. Ila jamani hita snia ina walaji, wakikupatia wanakutumia kama mradi. Pesa zako zoto na jimiminia kama maji, na ukisha fulia wanakukimbia hauna kazi. Squeezy ni na mtoto nimekua, sikia tana vyochana yani voko za kishua. Na sibaba hiki man kila mnoko na negiwa, niko hambo ila ukiletea kutupa na kumbua.
Wapinari, hey, nichanganye mizuka yote kichwani. Nisitaki maji, hey, asichanji, hey, mana nimeshapandisha maruani. Wapinari, hey, nichanganye mizuka yote kichwani. Mistaki maji, hey, nasi chanji, hey, mana nimesha pandisha maruani. Kwani nani anapinga? Sisi no mapea na tunawachekea dima. Kwani nani anapinga? Bishule nilea na bendira inapipea.
Beats.